Badenga bakusekerera abantu we batyo gwe tobafaako mama yangamba danti mwana wange kola namanyi nga weterekera tuli balumu mukama terabira ojja kufaayo nawe obe n'omukisa bambi kugamba lyanga weterekera bambi kugamba yanga webalirira emikwano gyerabira naye mukama terabira kolanga weterekera ojja kumalako yemikwano gyerabira naye mukama terabira abo be banabo tobasulirira abo be banabo bambi bayambe abo be banabo tobasulirira ero lyebujeryo bambi bayambe ya mukwano gwange nga ye Suzana gera Suzana akola butawera buli wanonya kalimu nga bamugoba naye Suzana teyagwamu manyi towakana towakana ensi bwetyo ensi enekyuka yamba kwetaga nolya yamba mwetaga tomanya mumaso biri babitya duniya bwetyo toseka bwola basabiriza duniya bwetyo tosekerera yavula ensi bwetyo muganda wange abo be banabo tobasulirira abo be banabo bambi bayambe abo be banabo tobasulirira ero lyebujeryo bambi bayambe sinyumirwa kulaba bana ku nguudo kinuma era kinkabya muli ngamba nti singa ndyawo nandibadde nkola ntya munange abantu we batyo emikwano we gityo nawe bwotyo kolanga webalirira yemikwano gyerabira naye mukama terabira ero lyebujeryo bambi bayambe Robert Bobby Dante ne Fizzo